shankysupplier.com.
A sort of Mr. Baby card.
You lost me, music.
After your life will be over, and the death has claimed your body. They utakapokufa atakupokea nani? Mwenye atakupokea mwenye mshipa au atakupokea malaika?
Babu una hela alafu unataka kunishauri? Ukinidanganya je? Utapokelewa na shetani? Tukosa ba! Fata! Yusko, acha, acha.
Ra! Yusko tanna bitch.
Una masela ndozao, welodo akitaka pyao, wana mazuna kibao. Makali kibisha nanao, wapita nao mpali, mikanyago noma, paka kwao. Wanasakado, machizi wanauzalo, kisela wanauzalo, noma so, unyongeno, higa. Manoma uswazi, masela kibao, jani nyumbushazi, yani bado, kinyabazi, kamatozi, mafazi, ukirio na jazi, lorikazi, wakibia. Wani shinko, watafalabia, na mazuna, watakufutia, na makali, wataweka pia, dozao, kukanyagia. Waze waselenge dazeni, yani lodi misheni. Waze waselenge dazeni, mitungi no mazesheni. Waze waselenge dazeni, mizombi damu fasheni. Aya! Oyamani wa swami sheni, swami sheni, swami sheni, selenge dazeni.
Swami shining, Baba Nasma.
Masela ndo zao, welodo akitaka pyao, wana mazuna kibao. Makali kibishana nao, wapita nao mbali, nikanyago noma, paka kwao. Wanasakado, machizi wanauzalo, kisela wanauzalo, noma so, unyongeno, na usiku wa walali. Wana mapanga makali, wanataka salari kwa shari. Wanakufokoa, mazuna wakishachomoa. Na kwanza ukijishongondoa, majizi wanakutoboa. Mwili midamu utaloa, noma kafa yukomboa. Mapanga hewani, na mtaani visilani. Majizi mapanga hewani, haina fagio wale wawe nani. Aya! Pija! Obari yali fute wan, papo e wan, fute wan, papo e wan, fute wan. Papo, ni putero panga boy, hilo 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 panga boy. Ni masela maomboy, zungusha hilo panga boy. Ni masela maomboy, ni putero panga boy. Ni masela maomboy, ni toero panga boy. Watoto wakisiwa baridi, wanauza lo. Watoto wakisiwa miwasho, wanauza lo. Watoto wapishwa kigumu, wanauza lo. Watoto wabagala mpate, wanauza lo. Watoto wakitunda, wanauza lo. Watoto wamasese, we mwana kusanchuka. Watoto wakinondoni Mosko, dozao kamba msaka. Dozao watoto wabagamoyo, msela mafoisi. Dozao kantini kwa mnyani, Karimu Benzema. Dozao watoto wakiwalani, Manangu Smarti Tupaki Shakul. Dozao watoto wakijue konzi, kijue nongwa. Dozao watoto wabagala, Mudi Gegedu Sapoti. Dozao Abdala Mariki Odoshari. Dozao, 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 dozao. Dozao, mjomba show me. Aya, wazu watu sinambili, championi mido. Haiwezekani kumtaili show ya kati mwenye na palamiwa. Palamiwa.